DJ Dusko.
Take me to another place. Can't wait if you know what I did. We are gonna make the link one away. One away. We are gonna love one away. One away. We are gonna love one away. Yeah, me love the way your body shape.
Body shape.
Yeah, you take me to another place.
Another place.
Can't wait if you know what I did.
Holiday.
We are gonna make the link one away. One away. We have a love one now, we want to wait. We made the link one now, we
know. I feel a legacy, I'm sending. In my bikini, bra, I'm panty. Pop the cooler, pass me some liquor, yeah. More a nice time, in a macaroni. Me and my friend, them a gone so naughty. Vibes right in a this a beach party. My back ben and me a bubble pan a man, yeah. Coming a all I'm in a rich party. Man's flying just a par with the artist. Black in the China and white, yeah. New Jamaica of the right energy. Nothing a nice like a J.A. party. I wanna sing sweet, so sweet. No place to me like y'all. Everything nice up in the party. Sound a swing, y'all a shake them body. Man up on a fan a be a flossin. A the thing be a flossin car that can't rush on. Money pull up, select a get in high man. Girl the party top for a 10 grand. We have the video this a one. When me sing sweet, so sweet. No place to me like y'all.
Yeah, we are God, we are God.
Oh God.
Yeah, we are God.
What's a rush when me post this? Number one like a trophy. That one here, make you sweat. Crash net, phone reset. Me give you something for holy. Use me camera control.
Yeah, you bossy. Forward to me, you me want see. But you know it,
no.
I just want see your picture. Me love the picture on your post. Forward to me, if me want see.
We set the roof on fire. 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 We set the roof. We set the roof.
We
set the roof on fire. We set the roof on fire. We set the roof on fire. We set the roof on fire. We set the roof on fire. We set the roof on fire. We set the roof on fire. We set the roof on fire. We set the roof. We set the roof. We set the roof on fire. We set the roof. We set the roof. We set the roof on fire.
If I'm not mistaken, I'm a mate. 2 threes on my feet, then I pump fake. Baby girl, grab the Quavo, the French kiss it. Sway Lee, Mr. Couldn't have took your beat quicker. Hottest on the planet, get the place lit up. Fly, got expensive taste. I am not your you got me up. Yeah. Bought your brother, make her sit up. I only fitting with the who stand down. Yeah. Money talks. the topic, then the conversation heated. Ray Shrim getting booked up in every city. Splash up with cash, had the spaz on the waiter. She got my order 3 times in a row. I'm good on gas, I just filled up my tank. Now let's fill up her head and let's see if she chokes.
We set the roof on fire. We set the roof on fire. We set the roof on fire. We set the roof on fire.
Napendo na vyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. You are my better half. Keep it down low, you're my full stop. Now I'm a better man. Before I met you I was a bad man. Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wako ya luli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo, embe dodo, embe dodo.
Oh yeah,
embe dodo, embe dodo.
Likite buka, uwezi kutembea. Masai ruka ruka, analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka, lina nitetea. Mzungu kawe huka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga,
laki chaga.
Wengine adi wenye pombe, ndo nalimwaga. Mwela wima wima, ninatokea Kongo. Sinodile kwa jima, alimwagia kondo. No, oh, 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 oh. Tina waoko wa makahaba, baba. Kuna walongo wa mino saba. Ni mto wa hechi baba. Yani A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Akema uno, everybody say uno.
Longo I'm putain. Nyote zoma number I'm putain. Kama ni nyama I'm wekain. Unafanya nina baki amzibai.
Ase tonight we are dunda.
Dai.
Ase magialu ya dunda.
Dai.
Ase tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dai.
Ase tonight we are dunda.
Dai.
Ase magialu ya dunda.
Dai.
Ase tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Dai.
Dai.
Don't go, I'm putain. Tete zoma namba, I'm putain. Kama ni nyama, I'm wekain. Unafanya nina baki, I'm zibain.
Ase tonight, we are dunda.
Dai.
Ase magialu ya dunda.
Dai.
Ase tonight.
Tonight, we are dunda.
Today.
Dai.
Ase tonight, we are dunda.
Dai.
Ase magialu ya dunda.
Dai.
Ase tonight.
Tonight, we are dunda.
Oh yeah.
Dai.
Naganya ma umedunga.
Dai.
Tonight we are dunda.
Dai.
Ase tonight we are dunda.
Tonight we are dunda.
We are dunda.
Sato magida nimeingia club hivi. Na kuna dema na cabbies. Kwa phone kana ita cup ease. Kwani mama what's up bana? Nikamshona aitwa King Kaka. na kuna vile umenibamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwa you think I don't jua you. You can tell my friend who nyima do. Hizo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwa ni kunwa in carpeti. Tonight I'm beba in new kaki beti. This la lazima lizai mi bana. Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Tonight we are dunda eh.
Today.
Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Karumba, pasuwa na misamba, bila kuyumba, tingisha iyo dhudha, yeah, yeah, yeah. Said if you didn't know, now you gon' know, who the bad girl with a killer man flow. Takunja bunja mami gongo, na fosi kiki katia mna bando, hey. Shtuwa jati one time, shaku shaku one time, soko soko one time.
Monica, lift up my feelings. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Hey, achalozi tupande. One time, tuwashe chiko kwenye kite. Hevelo nani kanga mwa. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Mtalamba filo lolo. Hevelo nani kanga mwa. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Nitalamba filo lolo. Hey. Mtoto sex umengaru meoga na mafaranga. Umenipandisha joto. Siwezi lala. Unafinya ka unapiga ngeta. 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 Finya ka unapiga ngeta. 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 Unapiga ngeta. 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 Finya ka unapiga ngeta. 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 Fire bandem, I'm in say fire bandem. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, una go ni pasale. Una ni ganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Ntalamba filo lolo. Baby, don't ni ganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo.
Oh yeah yeah.
Nitalamba filo lolo. Unafika unapiga ngeta. 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 Unafika unapiga ngeta. Ngeta.
Jibambi, jiruse, jibambi, jiruse.
Jaduong. Mungu wangu, the real Jaduong. Au wengine kama tudhigiri. Jehovah is the real Jaduong. Au wengine kama tuochungulo. Chesa, kadigiri dista.
Chili,
kaochungulo. Chesa, kadigiri dista.
Chili,
kaochungulo. Kile kisida unaona ni kikubwa. Kwake ni kadigiri. Sida yako kwake kadigiri. Magonjwa mbele zake kadigiri. Sijusi Nebukadineza. Anebeni ni mfalme Maduo. Sema kulizwa nyasi miaka saba. Na the real Jaduo. Hapo ndo umejua yeni kadigiri. Yeni kauchungulo. Mfalume vinshaza. Sialidhani ati the real Jaduo. Nirika yake. Aliandikiwa mene mene tekel. Ndo wakajua yeni kadigiri. Vinshaza kametetemeka. Hadi magoti ya mekutana. Mungu wangu the real Jaduo. Kau wengine kama tutigiri. Jehova is the real Jaduo.
Inahuma, but it a video is a
hair.
Inahuma, but it a video is a hair. Inahuma, but it a video is a hair. Inahuma, but it a video is a hair. Inahuma, but it a video is a
hair.
Inahuma, but it a video is a hair. Inahuma, but it a video is a hair. Inahuma, but it a video is a hair.
Gospel imekuwa industry. Manabii feki wanaspoli ministry. Imekuwa ngumu kuelewa bila MC. History ni tiki. Natia bidiki mziki. Hili watu wajua uondo kamili. Piki piki na wabeba kurudi nyuma. Manze sita kubali. Alikuwa na ndoto kuwa star. Risasi isamungiza gizani. Alisoma bati amekosa job. Anakula matumbo amekosa tumaini. Nikamdet akanipenda kumleta home. Manze akanibeba. Na mchadet ya siku moja. Anakamna mabese manze amewabeba.
Inahuma, but it a bidi uzo hey. Inahuma, but it a bidi uzo hey. Inahuma, but it a bidi uzo hey. Inahuma, but it a bidi uzo hey.
Ongeza volume DJ. Kuna watu wako rada ya kupati I say. Si ukuwa wale wase. Wenye huta na bila delay. Mama uko fiti I say. Unafaa kuwa kwenye VIP bure. Venye unakatika manze. Unafanya nasikia kukupeleka be. Basi wewe chachisha, chachisha. Basi wewe chachisha, chachisha. Basi wewe chachisha, chachisha. Na usiogope mse. Ongeza volume DJ. Kuna watu wako rada ya kupati I say. Si ukuwa wale wase. Wenye huta na bila delay. Mama uko fiti I say. Unafaa kuwa kwenye VIP bure. Venye unakatika manze. Unafanya nasikia kukupeleka be. Basi wewe chachisha, chachisha. Basi wewe chachisha, chachisha. Basi wewe chachisha, chachisha. Na usiogope mse.
Checky. Drop it to the floor, pick it up. Anytime I want it, she gon' give it up. Puff, 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 then I sip it up. Three words for you, live it up. Nimekuja na jeshi ya mafisi. No pants, no bra, no kamisi. Staki story me, staki ya didi. Twende kijani kakupige miti. See, I make her disappear like a genie. Pour drink, smoke L's, but we winning. Plenty ice on my wrist, got me freezing. Making money, I ain't really with the beefing. Damn monkey, van, I took her, he need. Easy. Back shot, left right, shikachini. Turn up, little mama, get freaky. Now put your hands in the air if you hear me.
Ongeza volume DJ. Kuna watu wako rada ya kupati I say. Si ukuwa wale wase. Wenye huta na
Sexy na short shorts, sexy na dress up. Young and beautiful, that's the proper way to address you. Sexy na short shorts, sexy na dress up. Young and beautiful, that's the proper way to address you. The way how you wind up your body, girl, it look like the sight from a dream, girl. The way how you carry yourself, that's the true life of a queen. The way how you pretty like a Barbie, pretty like a Barbie, pretty like a Barbie doll, girl. Pretty like a Barbie, pretty like a Barbie. Wind up for me, girl, girl, girl. It looks not usual. So wind up for me, girl. You're pretty like a Barbie, pretty like a Barbie, pretty like a Barbie doll.
When he old school car inheritance, una chocho bado na mashenani hands, una jua spelling ya anonymous, una penda chipo na hunoni ya.
Toa kutu kutu kutu, dudu dudu, toa kutu kutu, nikona dudu dudu, toa kutu kutu kutu, toa kutu kutu kutu, toa kutu kutu, nikona.
Rumors ilianza, Alejandro na Kusons ni my brother. Jiki zako ndani ni maziwa mala. Leo na dai tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tuna stretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopa chala. We ni mrefu bati mani kutumia lada. Rumors ilianza, Alejandro na Kusons ni my brother. Jiki zako ndani ni maziwa mala. Leo na dai tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tuna stretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopa chala. We ni mrefu but imani kutumia lada.
Si cheki then you cheki me name sexy. Si cheki akinosi haileti. Alejandro mlevi usemo kweli. Ana kaimingi mangoko wame bleki. Nimetokia kisos na madeni. Ukuta yangu ni mapenzi za majeki.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Nikona
Basicheza na dudu. Basicheza na dudu. Baby cheza na dudu. Esi mefika basicheza na dudu. Pigwa marungu, baby pigwa marungu. Basi kula marungu, you place imefika sahi kula marungu.
Niko na mamili, ita kina mili. Waka kutouch mwili, na wapewe mbili. Nikicheki madem na giuka mikafiri. Si siri no surrender mi albashiri. Super soba, na minko maji. Achangu sengoda pia kuwe maji. Shala liye shoulder, na pigia roll soft. Mkono ndani ya trouser rungu shaji chaji. Kumba na umbanga kana pia. Lakini nikipewa na ipiga kama G. Kawa tutu tunaisabu ABC. Msupata kusonga amekuwa matupe D. Short moku, lakini moto. Ukimeza ni utamu kwa kisogo. Kasi koko, wazidai noko. Kuhunja meza ni kingia shimo moto.
Basi cheza na dobyo. Basi cheza na dobyo. Baby cheza na dobyo.
Niko na bash kuingia kama na G-Bank. Na kumeja sijui hata majina. Unaitwa nani?
Nilimaliza kusoma.
Anajibu vitu hata sijamuuliza. Ako na kipenje ndani imejaa manyongi. Ako na mambicho anasema ye ni bedi. Ushaichomwa kasikia tumbo kwa mgongo. Unambeba ukiamka ni ofu. Zimenishika na jona niko na dogo. Kumbe ni jaba. Zimenishika na jona niko na dogo. Kumbe ni jaba.
Doki na dai kukosesea kwa cho. Doki na dai kukudungia kwa chomo. Jerry na dai kukumatia kidom. Head, shoulder, knees and toes. Bend over, miss and pose. Wangaresu napenda makagari. Amejibeba utadhani yako gangari. Na utoto utadhani yako nasari. Aliteko na Chris utadhani ni kantai. Ako dry spell utadhani ni masai. Kus inatupa utadhani ni mochari. Anakatwa utadhani ni butchari.
Nikimbicho changu imejengwa na pidi na sipe mtu. Nakivuta ni midi. Nikimbicho changu imejengwa na pidi na sipe mtu. Nakivuta ni midi. Mini odina, tenda dina. Najegi shapeless kakisoga obina. Na leo kasina, raba minina. Chimba rodinya kisi nyisi nyisi loya. Saki story mingi mina dae kukukiamba. Na kaunge kuwa tiri singe baki shata pienga. Nilikufunga bao juu nilinyanyisha refa. Na budu ndo mjegi turi na bado beneza.
Yeah, mambichwa. 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 Wachwana kingo go, Maddox, Harry Crave, Vendrick,
Dari Fogan,
DJ Lighter, Jesse on Hills. Utanguai, vile unambiro, unapenda tumatoki. Vile unashiro, narena kitire nitawasha tukiloki. Unashai, apanda kupiga shoti, ni mekunoki, chekinda kupiga tukigoti. Ae, vile unachachisha, tukwa moti. Vile unachachisha, nita kupiga kiboki. Ni mekunoki, chekinda kupiga tukigoti. Ae, vile unachachisha, tukwa moti. Vile unachachisha, nita kupiga kiboki.
Pang pang, takurambo kanambo. Hini mocho taisikili ya kwa tumbo. Boy wako tamkula makumbo. Mageus wenzako watafumbwa hili fumbo. Miyapunda nikisikia ilikam. Lakini sezi kam, na bado kuna jam. Mogoka ama java bora ikam na kagab. Na nikishika maze nipe jame.
Takupiga rana ni kupige shada na mawada zina kam. Zime revelez, zime nyanya niko fiti. Bondi na kishot na kimisi. Kumbuba ako area anawapea mabitu. Nimekula tu vijiti za ngomongo. Cheki zime naise buliza tu odongo. Na mapompom, na matompom. Ai, ai gave kia tobo.
Mshakala utaiskili ya kwa tumba. Mkeo wako watakumbwa hile fumba. Mshakala utaiskili ya kwa tumba.
Bas bas choka mana maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanya. Gara mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanya. Gara mwaga bila da permission. Bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
anapenda kuziwasha kakuna kiroma penye kamebeba dhudha kana nikoroga tangangaza sadaka tapeleka kwake sister sande sare mapara mande kuni daradara kipara gizani kuni gwaragwara kanjwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
niko kinenge na misi brayo anika kinembe no ni meze na yo baby shota na kuapa madabo kula ni mahaka migumeza inayo cover the face destroy the base kama talis and gives us straight ama the base na mwago taste mali kwa mali kiwande base
Bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila
Kizen mkorina kiwajaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Kuku ere lolo tailamba
Nine kuskama saba mora Natuba juka sita na ma Makada shankati swakoja Mkorina weni za kushaka Kidole mkorina weni za kushaka
Magic's anger on the beat
Set design mkorina kiwajaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kuskama saba mora Natuba juka sita na ma Makada shankati swakoja Mkorina weni uzati shaka Kidole mkorina wenu za kisharda
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwanzu Kauna osha vyombo za mitambu Juu ya kutu na teka mto ilipambu
Niko hae na sizi meyongwae Hapa kondae kuna nuka njoti wae Ikusi ya keneza washa tiringae Ani chafu ini mtaro yoni dark inside Nasikia harufu, harufu ya kishada Sasa ni 420, tuka washe shada Kakaleta nari, nilipue jaba Nazikishika sana, natema kawada Kitinge kiki, kitinge titi kika Kitinge titi kiki, kitinge titi kika Kitinge titi kiki
Kizen mkorina kiwajaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku ere lolo taile
My son three people Them go taku taku Them chops the parambulates So so story Story heavy
She come alive in the night some love in the night. Got a crazy feeling that I fit kuweza kunja baby juu yake ushe 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 avec sana Masa alini show Banji chunge na huyu demu na katia Juta fanya vitu wete wanya siku dani mi Na batika na sasa nimeloki huyu demu Sasa nimeloki huyu demu Sijui ni mflosi ya na Monte Cristo siga
Kosa mi
Ama kama ni drinks My shots are famous cross whiskey Ama niende kuomba funguo za dai kutoka my boys Ili nionekane dume kwake Bushe, 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 bushe Avec ça, nini chakanya Avec ça, ata kama sina Naweza kujama ikitu yake Bushe, 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 bushe Avec ça, nini chakanya Avec ça, ata kama sina Naweza kujama ikitu yake